Agason UG.
Baby nakupenda.
Vibes to
Kingi Megastar UG.
Baby nakupenda. My baby, only sweet. Baby nakupenda. Only sweet, my baby yo. Baby nakupenda. You my love, oh, I love you. Baby nakupenda. Over singer, my baby yo. Baby nakupenda. My baby ta, only sweet. Only bitter, atena kupenda. Olinga star, ne mega star. Tuvele fembi ofuke star. Nina love baby nzendi star. Nakupenda baby uliliza. Otukula onyirida olinga mata. Jagala kutwale onyenga mata. Nsubiza na wenti tolindeka. Bondeka wonze nja kwetuga. Kirize byange byona obyefuge. Fukirisa huta kulye bufuke. My baby ta, only sweet. Baby nakupenda. Only sweet, my baby yo. Baby nakupenda. You my love, oh, I love you. Baby nakupenda. Over singer, my baby yo. Baby nakupenda.
Jumbo, baby, no comment. Umiza moyo wako sitamani. Jua vya kukila sando na tamani. Nataka ni kushopia mapenzi ya zamani. Kama unipende jeulize we ni nani. Be my lady of all days. Nikitoka safari hanu ni sanitize. Yeah, for the fun it teaches the dice. Our love forever we harmonize. King, Megastar UG. Na kupenda zaidi wenye uwibu wajinyonge. Really my baby you're sweeter than them. Ani compare you better than them. Ulinganishwi. Na kupenda usiku na mchana. Atukipata mimba siwezi kombana. Siku zote sitawahi kukuwacha. Nina kupenda tu kama wetu mziwanda. Cause my love is true girl. Surely I never make you cry.
My baby only sweet. Baby nakupenda. Only sweet, my baby yo. Baby nakupenda. You my love, oh, I love you. Baby nakupenda. Over singer,